here come the stop check. Ah. Last king of 90s, baby. When I'm going to now, what's up? Basto location, toa called Someka. Nene neki washa tizi, nelewe kana bars nyingi, cheki machizwa na vubweka. Nyumba kachi wa mjomba ni hai na kudeka. Yeah, it's a new chapter. Wako bizo na toa sababu, whine na hit faster. Ntamaliza bando, msimalizo tata. Haujui kwa mwenye kisu kikali, save kawa rasta. Kwanza humri au na offer. Kama huna plans, life itakudich mbaya usiwe lofa. Huku mjini mambo faster, ustoe macho kama umeona fisi Kariakoo au Ngiri poster. Kipimo cha start on the paper. Nikifanikiwa afu kwanza nikataa weni hater. Stories za chapa hapa later. Tunachanga guapa afu tuna white bar kama waiter. Bars imenzidi age, maybe cause ilianza kwenda bar kabla tasijafika legal age. Maybe kipindi shule maticho na mpiga sticky. Mi tayari likuwa nishajaza sticky in my head. Education is the key of life, but nzuri nilizaliwa na master key. The gift of life, that means my birth was my first degree. And my mom was my mental, if I'm on the real. Now you know I'm hot, nigga. Don't you wanna be like this? Kuja kama shots, nigga. Gafla nivuruga peace. Hitwa kiko smart. Ila siko hivo na vohis. I don't do hot, nigga.
What about cannabis?
Kama utane, play game. Kama lottery. Kila ngome na bang him. Una kama hi 10-10. Niki zgamata siku nkivita Benz. Shingo naitundika machenchen na rosary. Speak zed ya mia na schoki. Kwanza na unyama. Fili na kamia hamngoki. Monta wana wanywe bia otoe loki. Wakumbushe bile jali biwa jikoki. Kunisikiza nkiwa na rap. Ni rock I'm orgasm. Can you feel that, huh? Giving you some real ass bars with the new swag. Of course watoto nanzimia kama Snapchat. Nimezaliwa kushinda, ila nikishindwa simchukii mshindi. Kinda siogopi matusi, nimezaliwa standi. Nimeaga home nenda kukiputa. Kama siposhinda basi mighty mtaikuta wanja vita.